ngawo ndiyazithoba phambi kwakho. Bawo ndisanempilo yam seyinje. Bending up.
Come on.